Yeah, yeah. Oh, na na. Man, this is too much, baby. Your bestie, sijui mapenzi umeongeza bonasi, mbona yalizidia? Oh my God, maradhi ya nini? Wakati wendo kwenini unantibiaga? Mwenza kora pola, maradhi ya nini? Wakati wendo kwenini unantibiaga? So let me say, nakupenda. I love you, I love you, I love you, mi amor.
Yani te quiero, mi amor.
I love you, I love you, I love you, mi amor.
Yani te quiero, mi amor.
Jimbo ni shaloki, sitaki sikia la kuambiwa. Wacha ni kufe, wallahi sisiki dawa. Kama mfungwa na poti, lokasha ni ganda gandia. Sikio ni kufe, wallahi sisiki dawa. Kwanza baby wangu, sioka dala dala. Umekaza kila idara, tawa mtu sio masiara. Maradhi ya nini? Wakati wendo kwenini unantibiaga? Mweza kora pora. Maradhi ya nini? Wakati wendo kwenini unantibiaga? So let me say, nakupenda. I love you, I love you, I love you.
Oh my God.